mubiri yange ntadde moyo, bulamu bwange mpayo gyali, byonna ebiganye yabikola, kale nafa kinga yewali. Mubiri yange mu Mukama bwe nasinza, wali Mukama wali, era byonna abiraba maziga nakuyafe. Wali Mukama wali, alitusangula maziga olugendo nga luwedde. Wali Mukama wali, era byonna abiraba maziga nakuyafe. Wali Mukama wali, alitusangula maziga.
Tuwo kutafa